ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bari sappo nogay go ɗum woni lewru octobre hitande 2014 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓiri kisilimaji debbe e joyi miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi hande yo Oumar Waygalo on kumpititto wiide ɗum woni kaldal e kawral ngal an hani fuɗɗude hakkunde Bamako kañum e guuɓe armé murtuɗe gonɗe saha leydi meɗen ndi wakkati nde ngal warata fa fuɗɗa nde ɗum woni kanko ministre Algérie kuminiɗo hakkunde Algérie leydi ene goɗɗo kanko jaati wonno toon, hono kanko ɗum woni keƴaɗo hakkunde Mali, ɗum woni kanko keƴaɗo hakkunde Mali e leyɗi ele goɗɗo ɗo holliti wiide hono yimɓele gonɓe toon ɓe fo mo fu daro darde muɗumɓe tinnoduɓe ndewa hono kongi mabɓe ko haala e kaldale kawral ngal illa arande ko ɗum hono walde INTM kuminiɓe hono yimɓele golloɓe ɗo Mali ɗo kañe laamu Mali o hollitama wiyede ɗum woni eɓe kanno fuɗɗitinde ɗum woni kaldale kawral ngal kikiɗa ko kay ɗum hani bortinede fa ɗum woni alkamisare warore nde koɓe kolliti wiide ley hen ko ɗum won ko laamu o haali fa kaldale kawral ngal waɗa ko ɗum wona ko weeli ɓe fewi ko foti ɗum woni capanɗe jettoma e joyi on hono yimɓele iwroɓe makka kañum en kalino ɗum woni hono to Égypte to capital noddirtegal kergal o kabaro hokkama beetago ɗum won ɗo Bamako ɗo kokkuɓe ɗum woni hono dentegal baali kuminiɓe jahol e garol kañum kuminiɓe hono yimɓele garoɓe ɗi cikaye fiji ɗi leydi meɗen ndi bisimilla moɗo e heɗade. Honno mbirumi on no jaati kaldale kawral ngal e ɗum hani fuɗɗitinde ɗum woni hakkunde Bamako kañum e guuɓe armé gonɗe ley leydi meɗen ndi ɗum hani fuɗɗitinde to Alger to hollitama wiyede du wakkati nde ngal fuɗɗitita beete hande nde yimɓele ɓe furdu tawama toon ɗum woni hono kanko ministre kuminiɗo hakkunde Algérie leyɗi ele goɗɗo no jaati o hollitiri hon ɗum wori Ousmane Diko
Ambéry Agrissa e inde dental guuɓe murtuɗe azawade ɗe andini ana heddi hendu naɓale eɓe tawda e wartugol deƴƴere ko wembima de hono walloɓe en mbawri sinirde fa ko hawra fuu laato saago gueɗe ɗiɗe fuu ɗe jokka ɗum du deƴƴere ana heeɓe ɗo nanɗe goodi Ambéry wi ɗum fuu ana wawi laɓɓinede to rewrintinoɓe to maître Harouna Touré keƴaɗo guuɓe keedanɗe leydi ndi wi guuɓe ɗe fuu dokkodira juuɗe fa jaam jaaƴo ley leydi ndi kollita battane lobbe koɗe jiɗani Mali du o andini eɓe lanilani yiidude e guuɓe murtuɗe ɗe wattu fuu kañi e ɗoɗe ɗe kaaja fuu yalla deƴƴere ana wartana kala ministre Abdoulaye Diop wi leydi ndi ana heddi e dow konngol muɗum hono radio makko to Algérie to Ramtane Lamamra andini ko rewrintinoɓe tongi e deƴƴere ko naati e juuɗe nelaɓe ɓe fuu kikiɗe keeñe ɗum laatto ardo yuɓɓo kawral dow deƴƴere ko tonga ko walloɓe e aduna ana jokki fa gonɗa rewrintinoɓe e gueɗe ɗiɗi ɗe fuu ana gondi e wiɗitinde windande nde ley balɗe ɗiɗi naatatati dañan ko heɓa ɗo tame
hono kollitirmi o illa arande kanko ɗum woni ministre kuminiɗo hakkunde Mali e leydi ele goɗɗe noddirteɗo Abdoulaye Diop o holliti wiide ɗum wonon yimɓele tawaɓe toon ɓe fo homo fu daro darde muɗum ɓe ndewa kongi mabɓe du ɗum wonon koɓe kalduno arande ko kanko ɗum woni hono heƴaɓe amen gonɓe toon ɓe Moussa Camara kañe fa Moussa Sidibe ɓe jiide e makko toon keɗe ko Barke Cisse faccintini on
ana wajjimbine amen hande gouvernement Mali o pelle murtuɗe ɗe e curoɓe dental leyɗi aduna min gadda jaabuji tendiniɗi fa dental leyɗi aduna anda no jogorto tiɗallaji Mali ɗi hande ndenno gouvernement Mali o pelle murtuɗe ɗe joddiɓe ley kaldal arandewal gaɗangal wagadugu ngal fayottade hande meɗen kaani dokkodirde juuɗe fa hande min paabodira min paamodira min dokkodira hakkillaji fa min kaɓa hono ɓe yimɓe bonandaɓe gonɓe ley sahal leydi meɗen to hande andon ɗum wiide hono basiji caggitiɗi huɓɓuɗi hakkunde pelle ɗe ɗum mettimen fa sanne ana hani ko hom fuu daro e darde mum
kanko ɗum woni Ambéry Agrissa jeeɗo kabaruji emen e lawa ko holliti wiide ley hen ko adnara Allah ndu hana kañe curoɓeɓe furdu ana kani jabade ɗum woni hono koɓe landino fa haqqeji mabɓe kokke ley ɗum woni leydi ndi ɓe noddirta kamɓe koye mabɓe asa wadde ndi keɗe ko Barke Cisse faccintini on
ko ɗum fuu curoɓe dental leyɗi aduna ɓe wawi wiide e hono o tagu mo laamu Mali o waɗi hono sottinigol kongi ɓama ɗi ɗum woni hono ko malfeɗe deƴa ko ɓe sottini ɗum bawɗe hoɗe dental leyɗi aduna jogi fa sarira no haniri fa wartira hom fuu e ley sariya no en fuu mbawirɗen teddinirde hono yelaji gaɗaɗi ɗi e sariya ɓamanoɗo ila ko hiɗɗi ay menen bangal amen fa hande meɗen kollita wiide meɗen jokki meɗen jeeli fa hande dabareji tendiniɗi heɓe sariya o sarire no haniri sariyaji mbawɗi laatade sultinoji jama azawadu o
kanko ɗum woni hono maître Touré o du yo keƴaɗo ɗum woni hono baali ɗum woni murtuɗe gonɗe ley saha leydi meɗen ndi wakkati joni o hokki junggo makko jaati wiide yimɓe fuu du tinno dokkidira juuɗe yalla jaam e deƴaɗan warta ley saha leydi meɗen ndi keɗe ko Barke Cisse faccintini on
en kana gonande hande sendugol leydi ndi eɗen kani famude wiide feyi goto e meɗen wala bawɗe yaltinde goɗɗo e leydiyankaku leydi ndi wona mo sahal wona mo ɓaleri ndenno ana wajjimbini e meɗen gonden guurden joddoɗen saabi leydi ndi en fuu kandi e mayri eden baawi sirtude hakkillaaji ka en kana waddande torraaji e masibaaji yimbeele meden mi yottinan hono saaraabe meden murtube be wiide meden landini joddade e mabbe to be njidi fu e wattu fu nde be njidi joddade amen faamen kalda men kawra dow jam e deejere
sakiraabe ron baay neltude dum woni miijoji modon li hello amen bemal ande no dirtengal phase facebook go
tamani
hono dum hollitirano ere anduno ko dum woni diwo horejo leedi meden di sodono ko dum wadino halaji dum woni hono banki adnar Allah do fu noddeten FM ndu be gadino do hen halaji du hono kabode den gondi e sodiredno kanko dum woni konjotodo gondo do bamako do tongi ko heewe dereji dum hokkama dum woni hono charatobe gombe do commune 3 do bamako do hollitama wedi le hen du dum woni hono kambe yimbele derinibe hakkeji bibbe adama en gombe le nokkobe kuliti wide du be beltikile o golle sanne kanko dum woni imrana kilu mayugo yotidi e maître mariko kede ko barke sisi faccentini on
leydi jogiri tiidal laaji hono no malini ndi leydi ndi wala bawde so ni so yiama hono yimbe yogaabe anaton gondube e nguy kali jawdiiji ko foti millionji millionji ana heddana ko e modon en tan dum wadi so suudu kumanindu sariyaaji di ndu bami anniyaaji fuddude i mali pewniidi yimbe sabimbinbe di nguy kali tiidal laaji di gonden e leey modon di dum fu hono rafi nyingude yimbe tuudibe taggal di bonandaaji dum waddi di tiidal laaji fu e leey leydi meden di mede mila fa keben njalten leedi titallaji kina laamu o daro e darnde mudun sariya o donne dow homo fu no haniri mire mila dun watta so iwen leedi titallaji
hono kalinir mo ila wakkati de kabaruji puddata de kaldale kawrangal ene gal haf itinde dum woni hakiki da ko hakunde laamu mali wakkani e dentengal bale kuminide hakkeji yimbele gollobe le nokkuba kambe dentengal bale be kuliti wide dum wono noddango laamu o wadi fewde mabbe dum wana ko wili be fe ka kambe be ngara yaltinde le hen dati di laamu o hani jokkude le hen kanko dum woni mauludu ben 4 o yo goto dum woni jokko o horejo INTM o jati jato yottide Jean-Pierre Tita kede ko Ousmane Diko faccintini on
laamu o hokkino ko windi ko INTM dadi no be fawtere fa hande yalla ana widita windande de laamu o hokkinde ka kayef mudu hande yo yide jemma hanki e tele windande de latike foroba dum waddani hewbe e wombe le fedde amen de wayde hebde faamu biro mawde yentam yamiraal dum fe kikida hande me ja haldede ka men dani laaki hokkude be jaabu el jam faamen kollita ko wadi ko welali men alkamisaare de men puddi tan haldude faamen dokkabe jaabu
onno birmu e ilarande wakande kabaruudi puddatne ko foti chapade jetto e jiyam do non yimbel europe makka be kambe jati kalino dum woni to egypte to le capital no dirtengal kergal kabaru o hokkama dum woni nyaloma handen o le kabaru o hokkama le beta ko dum won do bamako do jati hokka kokkube kabaru dum wonon yimbel community hakkunde jawle garol kanye dum wonon yimbel garobe jewde kahe fiji le leedi meden be kolliti wido dum be ngadi ton ko foti balde didi dum woni to le capital gal hay dum ko wadi dum wala fu ko dum sona goddo be bi hono diwo ka tan woni ko warayno law kede ko ma diko faccintino le
dobe hijjobe chapane jetto en joyo natobe le lana ndiwa tunisi ka hebali jipade e wattu mu tayidu kan ka natude be ka witti do don woni do dum gani faysada do kalda me modon do be nati e lana e be lawol warde bamako batta be jipaki layo waddani be taadude e lawol mu farsata nyaloma mi anda nabodobe ka yobe hijjobe chapane jetto en joyo
sakiraabe jeewe hoddo wodini e réseau ngaji meddi to kidal to hollitaama wiyede dum wonono kambe yimbeel ministre be gonno faabe tuttina kaakiji mabbe wonko felluno ton jaati fa hande en keddoto to kidal to tiagal dum wonon ko yimbeele be nangano ton ko cikkitaabe an gonde bonandaji dum woni jihadi ko be hollitaama wiyede hono yimbeele gidra mabbe furdu ministre ma yoppiti do e le golle faande ke dotto kidal to dum wonon yibbele holande gombe to ana balla dum wonon yibbele ministre mabbe be kolliti kon ton golleji mabbe bi golleji mabbe wana hunde fu so wana faabe balla yimbe be kayba do be kayba jawlele mu en dum to kulu koroto hollitama wede dum woni hono yimbele busebe gombe tombe be jogi tiid Allahji sanne hay dum wadi du so wakkati jono tew ana fande lumo kuli korongo sanne sanne be kolliti wide dabaaji didi tiidi sanne sabi sa jeewi toggu daba goto no bama bamde dum woni udinaaji temedere e sappo e nay fa dum yotto yo udinaaji debbe hay dum fu be kolliti wide kilo tew dum ngabbitay to kuli koroto feyi to seguto kabaru lobbo anton jati be kuliti wide dum wonono kibaru nyamduji dum wodde jippade to seguto be kuliti wide hono kilo gawri fu dum iwi dum woni buddebe dum warti buddi chapantati kilo maro dum iwi chapande jeddi dum warti dum woni chapande jeegom e joyi be kuliti wide dum woni kilo hono serembe en dum iwi buddi temdre nogay dum warti hono buddi temdre ka hono kilo tigaji ka wala fu ko iwi to fa handon yimbe lo gombe to be kuliti wide dum jippaki fa dum gassabi de wakkati joni o kettangal fuddi ton to jeneto kambe yimbe le gombe tombe be koliti wide be torri dum won hono tundiji di ngori to jati hono yimbe le dende gombe dum woni noddirtede kanafande gambe jati koliti wide dum woni metti mabbe hono tundi wori ton sa be de be bi tundi in batti dum woni hono janale gonde tonde dum batti dum woni hono nokku kirsutede dum batti dum hono dum wonono mayo jongo tondi sa jeyi dum fu dum wadda dum wonono kibaru dum wadda hono ti dalaji tellalle nokku mabbe ka wakkati jono wala fu ko laamu haali hen tafen to moti tobe koliti wide dum woni hono kurangaaji solaire ngaji di wori kanye dum woni essence ji ittetedi le ledde di dum wada so yirwere wada le nokko o fa ngal kawre tal ngal wadi dum woni beta ko orto to moti to be koliti wide dum woni hono nokkuji dum woni battidi moti yaade hono fotom en fu puddi newtataade hono di kulleje jadi sabi sa jey hono dum woni hono solaire o wori tonno nafa hono pompi ji gondi ton di fulle to fotom to en jaran kita wakkati jonobe koliti wide dum wonono yimbe le nelabe mairie to kittitobe jehi be jewu yon lekkol ngaji gondi tondi be jewi don tiid alaji ko be jogi ton ko be bi on lekkol o mo jigon tiid alaji gardien wakkati fur hono kulle mabbe godde anton jatan gondi wujjede be kolli wide don yimbe le do ngada bonandaji dum wono fewde en diam ceni dambe ko tongi dum fulle ereji dum hokkama mairie gondo ton o sekirabe en jahanto burem ta wakkati joni dum wonono yimbe le doktore en gombe tombe be gondi ekkitinede faabe jaw yalla be latu hono dunki e ande jatnobe tawrito hono yimbe le nyawbe gombe to ngabe o golle dum wonno dite PDR kanye ngadi o golle sa jeewidu dum famminambe faabe jaw yalla hono be ngatta faabe cakko dum wonon nyaw bondo noddirte e bola sekirabe o kaddite ne nyalo mo hande no ka fa hande kedde hedade